nawe empilweni yami. Nawukaze otholo imsandwa samuya alanga. Siyafanela mina ngaze angaze ngatholo fana nawe empilweni yami. Nawukaze otholo imsandwa samuya alanga. Siyafanela. Tando, tando. Now we have all. Jalo, jalo. Ibongo tando, tando. Now we have all. Jalo, jalo. Baby, ibongo tando, tando. Now we are born. Jalo jalo, labi ibongo tando, tando. Now we are born. Jalo jalo, mungi ibongo tando, tando. Now we are born. Jalo jalo,
ibongo tando migalo. Utando leti tere nige basko. Ibongo tando, ibongo tando. Ngidilike izindaba ngifuna ubone love wami ngibonga uthando ngibonga uthando ngibonga uthando nikalo uthando lwethu baby ngeke basikhone ngibonga uthando ngibonga uthando ngidilike izindaba ngifuna ubone love wami ngibonga uthando ngibonga uthando mungi
ngibonga uthando uthando. Now we are born. Jalo jalo, baby, nibongo tando, tando. Now we are born. Jalo jalo, labi, nibongo tando, tando. Now we are born. Jalo jalo, mungi, nibongo tando, tando. Now we are born. Jalo jalo. Tando, now we are born. Jalo jalo, kibongo tando. Tando, now we are born. Jalo jalo.
Ngibongo tando nigalo, utando lwethu baby ngeke basikhone. Ngibongo tando, ngidilike izindaba ngifuna ubone love wami. Ngibongo tando, ngibongo tando, ngibongo tando nigalo, utando lwethu baby ngeke basikhone. Ngibongo tando, ngibongo tando. Ngidilike izindaba ngifuna ubone love wami. Ngibongo tando, ngibongo tando, mungi.